yange jenwa nisa
Ewe mbape temwe subi Elago pangusa
Kristo ringamo Engabo mubula mubwange jenwa nisa
Ewe mbape temwe subi Elago pangusa
Mukamori musumbo mulunji kwa tasasua Nonwa nila entalo zange Abalabe bange mbawangula Siri kuvako omu kwano Yesu nekute kukwe Olaba walwani la Daudi Nomu wanguza omu kwano kogwawonya Danieli Nagensibite kukwe mukama Owamanyi obasinga bonna Tegabate manyi gange mukama Ompisiza mubi wompu binji nonjagala
Nsine
Owera one mumpe wenyinji Kabube bulwate Wafukata musa omugula mwange
Alabinira omutima gwange
Kristo ringamo Engabo mubula mwange jenwa nisa
Ewe mbape temwe subi Elago pangusa
Kristo ringamo Engabo mubula mwange jenwa nisa
Ewe mbape temwe subi Elago pangusa
Rockstar Production
Kubafe nebakomerera kumusalaba olw'ebibi byaffe Mukama erinnya ly'oliwonya n'abalwadde abalema nabo bayimusa nakutenda ebanga lyonna Nyaffe Maria tukwebasa Tuzaliro y'omulokozi Yesu Atulungamya oli muzadda tasosola mawanga Kababe babu nabo basimbiza Webale, webalege Nyaffe osaanira okutenda Webale, webalege
Newe mbape temwe subi Elago pangusa
Nasirina manyi